umshoshu bhebhe umfaka obodwa shop black and white madoda phansi ehagini wesenkanyana kududuku bafana iphelele South Coast manje lezisho zombila ngizo lapho ngaphansi kombhede mane sikhuluma kanjani bambeni kahle bafana basihagini.
Tungulam libalegile.